Shit, man, they're never legit. When they get it, better do it for free. He do it for tease, I do it at ease. I never mind, cause I'm set to be queen. Together, set up a scene. Never one for one, I'm popping, you be spitting your tea. And look at jamming, she be jamming a weed. Now on another level, and you thought you'd never be on my team. I spread it up, jog circles, you see. Can no one step it up, cause I be acing, never using the aces. Thumbs down when I'm down, better keep up the pace. Beating up fun, dude, when I'm all on your face. And when I'm popping, you get down like this. And when I'm popping, you get down like this. And when I'm popping, you get down like this. When I'm popping, you get down like this. And when I'm popping, you get down like this. And when I'm popping, you get down like this. And when I'm popping, you get down like this. Ha!
Do a dance when, 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 when